Yeah, yeah. What up, son? What is born? K-Sun Rap. Yeah. Skia. Yeah.
MV09.
Nitachana paka uzee kama sugu wa kiloga. Nitachana kwa ishara kama bubu sitoacha. Nitachana kama rado kwenye kutu. Kama stopa nitachana, style zaidi ya tatu. Nini tuzo nitachana kama Nash, msinipe tabuku. Piga kiki, piga snare, madavaku. Nitachana bila gita, bila dufu. Nitachana kwenye nguzo na misingi bila promo za mabantu. Gangsta nitachana kama guru, nitachana kiukombozi. Fikra ziwe huru, mkinipa mic. Nitachana mpaka ikulu, miaka tele. Nitachana kama salu, nitachana kama slota wa majitu. Mtoto kiume nitachana kama jizu. Mabovu nitachana kama wembe wa tabaki na makovu. Kitani most wanted. Nitachana kama D, nope. Nitachana kama D, rope. Nitachana kino nitebebe mabegani kama nyandu. Nikiondoka mnikumbuke kama dandu. Nitachana kama lufu kwezi tungo. Heavy kama lindu. Hakuna cha kuogopa chini mbingu. Sitochana kusichuki wala wivu. Nitachana kiafrika kwa baraka za machifu, masharifu, mawalii, manabii, watukufu. Turudi kwenye tamaduni zetu. Sasa ndo nachana deep kama Masuli kina kiref. Since a star, rest in power, Mac to be, Mac to be. Nitachana kama S.O.G. Buff G.Q. Jamaa. Nitachana kama Tholo, thank you Lama. Nitachana kama Gangwe, Luten Kalama. Sitogopa nitachana kishujaa. Nitachana kama Kanibana Sharama. Nitachana kama zizi la kuchupa beiche alina garama. Nitachana kiprofessional kama Fili bila weedy bila drugs. Nitachana kama Chili Rasta bila dreadlocks. Nitachana kama mchizi Mox Ghetto Boy. Nitachana kama Bibo Climax. Till I die nitachana kana Bino Convoy. Kwezi tungo zenye stanza adim. Nitachana kama Sogi kwenye kibanda cha sim. Sina kikosi kama Pina. Nitachana kama Dogo Ashim. Yo kibongo Kinyamwenga. Nitachana kama Saigon. Kama Neche ili game tough kweli. Nitachana kama Raph Nelly back to the sewer. Nitachana kama Sackmo. Kama Squeeza kwenye ubishi na asira. Mimi naje nitachana kama D.O.K. wa mapachi. Kwenye kipaza nitobiri kama pasta. Nitachana kama Zuzu kwenye kinasa. Nitachana kama Kwanza na Kibacha River Camp. Nitachana kama Bonta. Jua likizama ndo tachana kama nyota.
Omidi, omidad, omidad.